open our Bibles in Romans chapter 8. Scripture reading from the book of Romans chapter 8, verses 1 to 25. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, and condemned sin in the flesh, that the lusciousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit of the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. For then they that are in the flesh cannot praise God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwelleth in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. But if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. 20. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but the reason of him who hath subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travelleth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit. Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. 24. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man saith, why doth he yet hope for? 25, the last verse. But if we hope for that, we are not, then do we with patience wait for it. Jimba nyimbo yambuku, tigatero, Austin, mugai werenga so chunga omweo, buku omweo, limeneta werenga, Roma. We just have a hymn song number 15 in our local dialect, and Brother Austin will just read the same very book in our local dialect. Huye wanga jikalingalira tu zanjitozo sezatanjalanu nyenyeziso nyenyeziso kuwaku Da baba, siko monse bulimbambuza, simu wanga, wanga, woyimbila nungu, jinu wangu, luku lutu. Simuanga, simuanga, imbilano, imbilano ngo, wako, lukulu, omukalamku, 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 Ena kuno ngone samupe Tikauna Tikauna Nunu mpenzi Ena muta Wale samitamu Simuanga Simuanga Oye belanongo, jino wangu, lukulutu, simu wanga, oye belanongo, jino wangu, lukulutu. Kuala kwa, kuala kwa, ule melelo wa, nungisi kaza, janda wa kawali, jingolila, jingolila, wakuswe kababa, Muna iketela mwazi Simu wanga Wanga Oepela nungu Inu wangu Lukulotu Simu wanga Oye pela nungu, nino wako, lukulu, omukabwira, yeni mita, imita mbo, ita, na kwa jibi wanu. Wachi mwewe, kalana koma mita, wanilitiga, wachi mwaka, koma mbe uji bila nungu. jino wako lokoloto simu wanga uimbila nungu jino wako lokoloto. Brother Austin.
Hello, my chapter 80. Gambia, best Segawani. Egeza, best Tadia 25. We watu what Sobano, my Christo. If we are Sobano, you are Kalama Christo, yes, who are the baby to see you. But we need a Molo Yanzim, one more, my Christo, yes, who can never sola in a Kulamolo Lauchimo. Pakuti chimene chilamulo sichinathe kuchita popeza chinafoka mwathupi, Mulungu anatumiza mwana wake wa iyeye kha mchifaniziro cha thupi la uchimo. Ndipo chifukwa cha uchimo natsutsa uchimo mthupi, kuti choyikika chache cha chilamulo chikakwaniridwe mwa ife amene sitiyendayenda monga mwathupi koma monga mwa mzimu. Pakuti iwo amene ali monga mwathupi asamalira zinthu za thupi, koma iwo amene ali monga mwa mzimu asamalira zinthu za mzimu. Pakuti chisamaliro cha thupi chili imfa, koma chisamaliro cha mzimu chili moyo ndi mtendere. Chifukwa chisamaliro cha thupi chidana ndi Mulungu, kuti sichigonja ku chilamulo cha kuti sichikhoza kupenya. Ndipo iwo amene ali mthupi sangathe kukondweretsa Mulungu, koma inu simuli a mthupi ayi koma mzimu. Ngatitu mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu, koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu si ali wache wa Khristu. Ndipo ngati Khristu akhala mwa inu, thupilo ndithu ili lakufa chifukwa cha uchimo, koma mzimu uli wa moyo chifukwa chachilungamo. Koma ngati mzimu wa iye amene adaukitsa Yesu mwa akufa akhalabe mwa inu, iye amene adaukitsa Yesu Khristu Yesu kwa akufa adzapasanso moyo mʼmatupi anu akufa mwa mzimu wache wa kukhala mwa inu. Ife ndife ana a Mulungu. Chifukwa chache abale, ife tili amangawa si ache athupi ayi kukhala ndi moyo monga mathupi. Pakuti ngati mukhala ndi moyo monga mathupi mudzafa, koma ngati ndi mzimu mufesi zochita zake za thupi mudzakhala ndi moyo. Pakuti onse amene atsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu amenewo ali ana a Mulungu. Pakuti inu simunalandira mzimu wa ukapolo kuchitanso mantha, koma munalandira mzimu wa umwana umene tifuwula nawo kuti Aba Atati. Mzimu yekha achita umboni pamodzi ndi mzimu wathu kuti tili ana a Mulungu. Ndipo ngati ana pomweponso olowa mnyumba, inde olowa mnyumba ache a Mulungu ndi olowa adzache a. Ngatitu ife timva zowawa pamodzi naye kuti tikakhala ndi Yesu ulemerero pamodzi. Zolengedwa zonse zilindira ana a. Pakuti ndiyesa kuti mʼmasauko a nyengo yatsopano sayenera kulinganizidwa ndi ulemerero umene udzaonetsedwa kwa ife. Pakuti chiyembekezetso cha cholengedwa chilindirira uvumbulutso la ana a Mulungu. Pakuti cholengedwacho chagonjetsedwa ku utsiru chosafuna mwini, koma chifukwa cha iye amene anachigonjetsa. Ndi chiyembekezo kuti cholengedwa chomwe chidzamasulidwa ukapolo wa chivundi ndi kulowa ufulu wa ulemerero wa ana a Mulungu. 22. Pakuti tidziwa kuti cholengedwa chonse chibula ndi kugwidwa zowawa pamodzi kufikira tsopano, ndipo sichotero chokha koma tomwe tili nazo zowundukula za mzimu, ine ife sotibula mkati mwathu ndikulira ndikulandira umwana wathu iwo chiombolere chathu lathu pakuti ife tinapulumutsidwa ndi chiyembekezo koma chiyembekezo chimene chiyembekezo chimene chioneka sichili chiyembekezo ayi pakuti ayembekeza ndani chimene achipenya 25 koma ngati chiyembekezera chimene sichipenyeka pomwepo tilandirira ndi chipiriro.
Amen. We're reading Romans chapter 8 from verses 1 down to 25 in our local language and English. And we had a song which speaks how great thou art in our local language. We'll just sing the same very song in English so that the brothers and sisters, wherever they are, should join us in worshiping Christ and Him crucified without compromise. How great thou art, hymn number 83 in our local hymn books. Number 83, but we'll sing in English now. We have already sung in Chichewa. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works I have made. I see thee, star, I hear thee, mighty thunder, thy path through the universe is spread. Then sings my soul, my Savior, God to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee, how great thou art, how great thou art. When through the womb and frosty Christ I wander, and hear thee bear, sing sweetly in praise. When I looked up from lofty mountain ground, and hear thee brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior, God to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee, how great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son was buried, send him to die, as God can take it in, that on the cross my burden gladly buried, he prayed and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior, God to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee, how great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, and take me home, why joy shall fill my heart. Then shall I bow in humble adoration, and proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, go to thee. How great thou art. How great thou art. Yes, how great thou art. Then sings my soul. Brother John looked to God in prayer as Brother Ken is ready to start preaching.
Atatine mudzina la Yesu Christ. Mutikuri mishisa kwaje chikao chama sana tibwari. Mene ni kusokana wa mozi. Mungu kusimila mungozi ya mbaino mungu wa tati. Kumine matika wa mozi. Shulinga juliti kutese kumawano. Yehova mulungu la mkulani mulungu wa mbarikeni. Amene mulungu kuti mulungu kulisi nchito. Kule mkutu mula mkule ndizimene ziri mkosa zanu. Kukweza muna nye neme kusimene ziri mkosa zanu zima mkama wa. Lola ni Yehova kutu kuna kwa mkutu kushikike mkawe imu. Tina la Yesu Kristo bendera.
Amen. Brother Ken, now is high time. Take the microphone and speak whatever God will speak to you.
Thank you very much. Let's take our Bibles and look once again in Colossians chapter 1. We've been studying through this epistle of Paul to the Colossians, and I want to come back to it. Chapter 1, verses 20 to 29. And I want to speak with you about peace through the blood of the cross.
Yes, it's a Bible atuo mbukula Kolose chapter 1 kumene Paulo mtumwi amalankula zampingo wake wambuye watu amene amafotokozera chindunji chenicheni zamene uthenga wabwino umene kera kukhalira ndipo tikayangana mu ndimeke ya 29 imene ikulankula zamtendere umene umapezeka mwazi wambuye Yesu ku wambuye watu Yesu Kristu.
Here in verse 20 we read, and having made peace through the blood, notice, of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him, I say, whether they be things in earth or things in heaven.
Kuyanjanitsa zindu zonse kwa iye mwini. Atachita mtendere mwamwazi wa mtanda wache. Mwa yetu kapena zapadziko, kapena za mwamba.
Now when the scriptures speak of the cross, as we see here in verse 20, do not think of the wood of the cross. You notice here it's about him. It's about the one who died on the cross, not the wood of the cross. People today have made an idol out of the actual figure of the cross. You see them hanging it on their walls. You see them carrying it around their necks. They make the cross and they put it on their Bibles, and it has become a symbol of idolatry.
Kuimbira watu zimene limachita pofuna lidziwike kuti ndilopemphera. Dima jambulitsa chikwangwani, ata jambula po Bible, nukaika mnyumba, awula zile uri mnyumba mwenye mwa Kristu, wapembela, amajambula mtanda kuika kwa peace urazionika kuti oza mazozambia sakuzidziwa mutakaona vantu anajega zvizindikira zvabaibhuru nyumba mwawo kaendi mtanda mukangozindikira zvona kuti chimenecho ndi mafano ndi chipembedzo chamdziko la iwoka.
There are many that by wearing a figure of the cross they are warding off evil. That's what they think. If I've got the cross, then evil will not befall me.
Pali kuimbira vantu ambiri limenera panga mitanda numavala mmakosi mwawo ndikumaenda nalo ndipo amaganiza kuti akakhala ndi mtanda ndikuvala ndikuti amapirikitsa choipa kuti chisawagwere ndipo mtanda ucho ulini mphamvu yochotsa machimo amaganiza choncho.
But I compare the wood of the cross to the wood of the sacrifices of the Old Testament. There was wood laid on the altar, and that wood was designed to be burnt up. But without the sacrifice, without the lamb, the wood was nothing.
Kumaso muda ali mwachitsanzo nkhuni zimene amaperekera nsembe nkhuni kandi zokuma kwino kandi zazimotani koma ngatinsi pakhala mwana wankhosa ophera nsembe nkhuni ndi mpeni atatenga kumalo a nsembe atakafika simakhalaso nsembe ayi chifukwa sinkhuni zimene zimapanga nsembe koma mwana wankhosa ayo ndamene ali nsembe.
That's why here in verse 20 it's important to see that Paul is not writing about the wood of the cross, but the one who died on the cross.
If I had Maui Awawa Paulo Babina Gualan Kulamundimaga 20 Akrosewan, Shimene Abafuna Kwanetsera, Sichim Tengo Jam Tandajo, I, Commas Minister Stiga Pam Tandap and Josizo Funikila Wambi Munga Puzino.
It's whose cross it is. It says there in verse 20, having made peace through the blood, notice, of his cross. And notice again, by him to reconcile all things unto himself. And then he repeats it, by him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. It's about who died. So if you have any figurines of crosses or you have them hanging anywhere in the house and you think that that is what identifies you as a Christian, I would highly recommend that you take and burn those things because that's nothing but idolatry.
Zimene zimakutanthauzira nokuonetsa ndi kuti ndina Khristu ukhala ndi mabaibulo olembedwa anu akhoma mmene mucha ukhala ndi mtanda chimtengo chichanuchika mnyumba yanu ine ndingakulimbikitseni kuti mungozitsitsa mnyumba mwanomo mukazitenthe koma ngati simuzitentha munadzipangira fano la inu mwini.
You see, this is what distinguishes those that are truly the Lord's from what religion calls Christianity.
Izitu ndizimene zikusiyanitsa pakati pa iwo amene ali opembedza oyenera amene Mulungu adawasankha ndi magulu a anthu amene amadzitcha okha kukhala Khristu mabungwa azipembedzo a mnthawi zino.
We are simple people saved by the blood of the Lord Jesus Christ. We don't identify ourselves with symbols and with relics and other things that people carry about so that the world would know that somehow they're Christian.
Ife ndife anthu wamba, ongopulumutsidwa mwachisomo. Siti mayenekera kukhala ndi chinthu china choti chizitidziwitsa kuti ndife akhristu, mwina kukhala ndi mitanda, kapena kukhala ndi mayimbidwe apamwamba kwambiri kuti anthu akamaona zimene zizidezi zipanga kukhala akhirizitu ayi amakhala mafano a mdziko la wekha.
You run into people all the time that wear special religious garb, and they want people to know that they're serving God somehow, and they distinguish themselves by what they wear. That's not a child of God.
Ayi ndipo sizimene zimapanga anthu kukhala na Mulungu ayi amenacha ndi mafano a mdziko la okha.
When I'm out in the world in business, going about the business the Lord has given me to do, when people look at me, I dress like those of our country. I wear a suit and tie when I'm doing business, or I dress in the same way that anybody else would dress. There's nothing about me that distinguishes me somehow as a man of God with a long flowing robe or some kind of cross hanging around my neck. No, that's not what distinguishes us from the world.
Ndikapita ku business kwanga ndimangovala tayo jekete ndimapanga business yanga tsikuti ndimangovala monga munthu wamba koma anthu akamamva zoti keni ndi mbusa amamtenga ngati munthu wina wake wopeka alili zovala zapaderadera zimene zimapangitsa kuti ubusa zidziwika zimene zimapangitsa kutumikirako kuti zioneka kuti uyu ngotumikira mvetsani kuti kumene kusikumakhala kutumikira koma ndi mafano a mdziko la wekha amene adakupangitsa kuti ukhale mcholoza kuti anthu aziona chimenecho kupanga iwe kukhala mkhirisitu.
Many times I'm around people who are religious, and they're talking about their religious organizations and their works, etc. And in the course of the conversation, the Lord may direct me to speak of Christ and point them to Christ. And they look at me and they say to me, "Oh, so then you are a Christian." And I will answer them, not as the world describes it, but as the scriptures describe it. Yes, I gladly own that Christ Jesus alone is my Redeemer and Savior.
Amen. Kaizambidi, chifoye zovala zimene anthu amavala zichi. Zima pangitsa kuti anthu ovala zoneroho azikumana mosavora kumakambirana za Mulungu. Ife amene timavala zawamba. Timaonika kuti za Mulungu zotisiri kuzidziwa. Ndiyata kandiwana kuti ndamba kualakira kwa gawana na oteka kuti kuti wa sindi wa mkirisitu. Ndeni mauzo na ainero sindi na mkirisitu monga tziko lima kanizira kuti mkirisitu ndani. Kwa ine ndile amene nda imi kikika pa kirisitu Yesu. Nibundu kirisitu wa Yesu wandipangitsa ine kukhala wake. Sinima yanka mozi dama ndila ni mozi uza pagulawa.
It's interesting to me because when you're out and about, you can pick out these people that are caught up in their religion of what they call Christianity because they walk a certain way, they talk a certain way, they carry themselves a certain way, and you can look at them and say they belong to some sort of religious organization. And yet if they look at you, there's nothing that distinguishes you because we're not part of that. We walk as unto Christ in this world and not unto men.
Utenga wabwino ovumbuluka mkati mwa moyo wako koma ngati mutakhala ndi kena kake kamene anthu atamaona mkamene kasikusiyanitsani ndi anzanu kamene kachako mkamene kamakupangitsa inuyo kukhala fano lanu la mdziko lanu kuti mulephere kuzindikira ndi kumva utenga wabwino monga mmene unafunika utabwerera kwa inuyo.
Here's the point that what separates us out from the world is not in how we walk or talk or act before men. What separates us out is the blood of the Lord Jesus Christ. And it occurred over 2,000 years ago. Therein is our salvation.
Chimene shida tilikanitsa ifeyo ndi mwazi wambuye wathu Yesu Kristu. Komanso kuti zidachitika liti? Zidachitika kale kale zaka 2000 zapita mbuyo mo Yesu pamene amafa pa mtanda. Pamene adalungamitsa ndi kupulumutsa anthu ake. Choka tsiku limene lero tidakhala wopatulidwa ndi wopulumutsidwa kale.
Talk to people today and ask them where and when and how did they make their peace with God, or was their peace made with God? And they'll tell you, well, at a certain point in time, I decided to follow Jesus, or I went forward and I made a profession of faith. They point to a point in time where they did something for God.
Olopatati pateni December la, 2008, chakua 2010, olo 1980, chakuti, pabene ndapa ngashi sanko, ufomeleza Yesu, uralo wenga, nemo mwe wanga, nita mtsatila pempelo, nita panga sibelezo, nita mwela kutogolo, nita kutatila, nita yamba kuenda mwe wachielo, uchoka taimene pano panda kala oporo moga. Antu ama ganiza nga tikuti, zimene ada panga tsikulina lake mwa panga chisanko, nizimene zima pangitse oporo moga.
Notice here in Colossians 1:20, it does not say having made peace through my deciding for Jesus.
Morani muyangane Colossians 1:20 sakula kula kuti adayanjalitsidwa ndi akuti tikala ndi mtendere wa Yesu Kristu pakupanga chisankho chathu. Ayi.
Notice it does not say having made peace through my efforts to please God.
Muone pamene posakula nkula zona kuti atachita mtendere chifukwa kuyesetsa kwanga kumsangalatsa Mulungu sadatero ayi.
Notice it does not say having made peace by walking an aisle or raising my hand to accept Jesus or saying the sinner's prayer.
Muyangane pamenepo sadanene kuti atachita mtendere pakumulandira Yesu potsatira pemphero la ochimwa popanga chisankho aisakunena zimenezo.
It says having made peace through the blood of his cross. Those two are the same. To speak of the cross of Christ is to speak of his blood shed unto death.
Komano mmene akunenera apapa akulankhula kuti atachita mtendere mwa mwazi wa mtanda. Kunatawaza kuti kulankhula zoti mtanda ukulankhula za mwazi wake okhetsedwa, ukulankhula za imfa yake.
Now, there are many human civilizations down through the time, and perhaps even some that exist today, where bloodletting was or is used to resolve conflicts.
Alipotu anthu ambiri miyambo mpaka na pano chokera kale kale amati kukhetsedwa kwa mwazi nkupere kumagweretsa mtendere moti anthu akuti adafera dziko awawa chifukwa adafa mwazi udakhetsedwa uli pamene mtendere obwera ayi siziyonjo ayi.
Where I grew up in the Central African Republic, there was a country next to us where there were certain tribes at that time that even practiced human sacrifice. They believed by shedding human blood that somehow they would appease the gods or even show respect to their leaders.
Umene umakhulupirira za kupereka nsembe ndipo umakhulupirira kuti nsembe zina kuti mulungu ayankhe msanga zifunika tizipereka anthu anzathu ne amalolera kumucheka munthu mzawo kumpeka sembe akuti kuti mulungu ayankhe akhetse mwazi munthu.
At one time, there were actually 8 different cultures in the history of the world that had been very affluent, in other words, prospering, that practiced human sacrifice, the shedding of blood, thinking by that somehow to be able to continue to find favor of their gods, and yet none of those cultures exist today. They're all extinct.
Panali miyambo yokwana isanu ndi itatu munthawi za mbuyomo imene imakhulupirira za kukhetsa mwazi ndi kuti anthu akakhetsa mwazi mulungu amakhululukira zochimwa za wathu. Komatu miyambo imeneyo inakhala ndithu kwa nthawi koma panopa idatha pano anthu adaleka kuphana ngati njira yopereka nsembe.
But even if they don't practice human sacrifice, there are many cultures, and you have them there in your country, people that still offer animal sacrifices. They think that somehow by killing a chicken or killing a goat or whatever type of animal it is, by shedding that blood, that somehow they are getting acceptance with their God.
Koma anthu idakalipo miyambo mdziko lapansi ngakhale kumeneko ku Afrika ku Malawiko kumene amakhulupirira wanthu kuti pakufunika munthu akhetse mwazi kaya phe nkhuku mwazi ujokhere pansi kuti mulungu ayankhe kaya mbuzi phedwe mwazi ukakhetsedwa mwaye pansi pamene mulungu amayankha amaganizabe kuti mwazi wa nyama umatheka kupangitsa munthu kulandirika pamaso pa mulungu.
Now there's some that may even read the Bible and say, well, throughout the Old Testament, that's what people did. They brought sacrifices before God, and they offered them unto Him. And so it must be that we would continue to do so today.
Amapitiriza kupereka nsembe poganiza kuti mmene Bible limalankhuliramo amakhazikitsa kuti zifike mpaka na lero.
But when we read particularly in the epistle to the Hebrews concerning those sacrifices that were offered, they were never intended to bring eternal peace or reconciliation between the sinner and God.
Komatu tikangana mbuku la Heberi, kalata kwa Heberi, sipa kuoneka apo ngakhale pamodzi, pamene mwazi wa nyama umaphedwa nicho linga chokachotsa machimo a wathu kuti kayeretse munthu palibe.
For example, in Hebrews chapter 10, and beginning with verse 1, it tells us, yes, God instituted those sacrifices, but it says the law having a shadow of good things to come and not the very image of the things can never, with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect.
Tikuona mulungu akukhazikitsa kupereka nsembe kodi chifukwa akulankhula kuti vesi yoyambayo pakuti chilamulo wokhala nawo mthunzi wa zokoma zili mkudza osati chifaniziro chenicheni cha zinthuzo zichikhonzatu ndi nsembe zomwezi chaka ndi chaka zimene azipereka koserekeza kuwayesera angwiro iwo akuyandikira.
And in verse 2, the writer to the Hebrews tells us that if those sacrifices could have brought perfection, could truly have reconciled the sinners to God, then would they not have ceased to be offered? Because that the worshipers once purged should have had no more conscience of sins.
Kodi sakadaleka kuzipereka chifuwa urumigilao saka dakala na juji kumbuntima chama chimo wabeza adairet sedwa kamozi.
The fact that they were to continue to offer these sacrifices showed then that they could not in reality put away any sin, and they did not.
Nkani ya kuti chifuwa chimene ama pitili zina kupeleka nsembe chaka ndichaka nifuri sembe zo zimalepera kujota sama chimo awantuo.
It's just the opposite, as it says in verse 3, that in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. Every time they offered, it was a remembrance that as sinners, they were at enmity with God. And so you see the importance of verse 4. It is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. None of those sacrifices the Old Testament actually put away any sin.
Zapongo ndimbuzi ukachotsera machimo unataka kuti kudali kuvuta kuti machimo azichotsera ndi sembe za nyama.
In reality they were but a type and picture of the sacrifice of the Lord Jesus Christ, who's called the Lamb of God, that when he should come and that he should lay down his life and shed his blood unto death, that there and then should reconciliation be made with God for those for whom he shed his blood.
Nkhani yakuti sembe zonse zimene zimaperekedwa mchipangano chakale zinali zithunzithunzi za Yesu Khristu, amene ndi sembe yokhayo yomaliza imene ikachotse machimo a munthu, imene ikamuwombola ndi kumuyeretsa.
That's why in Hebrews 10:5, we see it begins with wherefore. So here's the conclusion. Wherefore, notice, when he cometh into the world, Jesus Christ, the Lamb of God, he saith, sacrifice and offering thou wouldst not. In other words, blood of bulls and goats, that's not what pleased God. But a body hast thou prepared me.
If what I have and the matter five, I remember my word in my ishi, my word in my ishi, they would have one bank or our Marizzi Sankani. Could it be all on Zikolabas, yes, we are done in a mau, a putty, same manager Pereka, Simuzifuna, or another suffer someone's one bozi, one mombe, one horse, come to Biranga.
Before the Lord Jesus Christ came into the world, he existed from eternity with his Father, but he was not in the form of a body. It was necessary that coming into the world, a body should be prepared him.
Yesu adala kupulumutsa kale anthu koma adala sadaonekere mthupi kodi kuti Mulungu adakonzera thupi lake kuti munthawi yoyikika lidzabadwe kuti lidzachotse tchimo la munthu zimene zidachitika kalekale mwakukonza kwa Mulungu.
That's why when he came into the world, he did not come into the world as a spirit or as an angel. He was conceived in the womb of Mary and brought forth as a child, exactly like those people that he came to save. So it shows us that the whole purpose for him coming into the world was to die, was to lay down his life, to shed his blood. God cannot die. That day on the cross, God did not die, but the man, Christ Jesus, died.
Chonika chachukuru chimene adabwelera mdzikono lapansi mkuti akafe kukachotsa tchimo la munthu. Ndiye popeza Mulungu samafa iyeyo adadzitembenuza yekha kuti akhale mthupi, ndicho lingati thupilo ndi limene likafe, limene lili thupi la mbuye Yesu Khristu. Pachifukwa chocho Yesu anafa pa mtanda kuchotsa tchimo.
That's why it's repeated here in Hebrews 10:6, in burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. There wasn't one sin put away. There was not one sinner that was redeemed by the blood of bulls and goats.
Kunandauza kuti palibenso chimene Mulungu adakondwera ndi nsembe yochokera kumbuzi, kung'ombe, kaya kunkhosa.
They were but a covering for sin, but a covering just means that the sin for a time was hidden before God's face. It could not put away sin.
Cholinga cha mwazi wa nyama, Bible imati chidali chophimba. Naka mati kuphimbira. Ndiyo lichimo lijalidango bisika pamasomo Mulungu kwa Mulungu amaliwonabe. Ndiye nonji fakezo alafunika abwele uraka chotse timiritimirita machimo libele lidango pimbika pimbika ndi magazi anyama.
It all has to do with the coming and the doing and the dying of the Lord Jesus Christ for there to be peace and reconciliation with God.
Kubwela kwake nchito yake yonse, kufa kwake, choni ngache chikulu kunali kukabweretsa kuyanjanitsa, chiyanjanitso, kwa iyo amene Mulungu adawasankha, amene adawakonzeratu kuti akaferedwe kuti apulumutsidwe.
That's why we read in verse 7, again, these are the words of the Lord Jesus Christ, but they're actually quoted from the Old Testament when he says, then said I, verse 7, lo, here it is again, I come, and then it says, in the volume of the book it is written of me to do thy will, O God. Now when it says, in the volume of the book it is written of me, it's speaking of the Old Testament scriptures, that in those Old Testament scriptures, every time a lamb was slain, every time an animal was put to death, it was foreshadowing, it was looking forward to the death of the Lord Jesus Christ when he should come.
Mawoti pamutu pachi pabuku palembedwa zaine akulandauza zachipangano chakale kuti pena paliponse zimayankhula za Yesu Khristu kodi kuti pamene nyama imaphedwa inali kulankhula zoona kuti wina wake wabwino adzenekera kuphedwa kuti achotse tchimo la munthu amene ali mdziko lapansi koma osankhidwa.
Again, it's reiterated here in verse 8. Above, when he said, sacrifice and offering and burnt offerings, and offering for sin thou wouldst not, neither hadst pleasure therein, which are offered by the law. Then said he, verse 9, lo, I come to do thy will, O God.
Kapena kukondwera nazo zimene ziperekedwa monga mwalamulo ndimakana ina kuti pamenepo anati taonani ndafika kudzachita chifuniro chanu.
So this gives us guidance as to how we're to read the scriptures. It's all about Christ, but when we read the Old Testament scriptures, we see him there set forth in type and picture and prophecy through those Old Testament sacrifices, but it all was foreseen his coming into this world in the fullness of the time when God sent forth his son.
Izinu zima ndipatsa chitsogozo kuti tsogolera kuti pamene tikuwerenga mawu tidziwe kuti chine chose chimene tichiwerenge mchipangano chakale chimalankhula za Yesu ndikuti tamaerenga chipangano chatsopano tiziona kuti ndikukwaniritsidwa kwa malemba amene chipangano chakale chidalankhula koma zokamba za Yesu Khristu paliponse pali nkhani ya Yesu basi.
And notice how definitive that coming was and his laying down his life, because at the end of verse 9 it says, he taketh away the first. That means it's been fulfilled that he may establish the second. The second is what? It's what we enjoy today living in this gospel time whereby Christ has already paid the sin debt, and because of that death we stand reconciled with God.
Chifake ndimakana ini noswa kumapitiroyo akuti achotsa choyambacho kuti ndauza kuti chakwaniritsidwa kuti akaike chachiwiricho ndi chimene tikukondwera nacho lero kuti utengawo chisomo mene tikuulankhulawo mwakuti sitiuyenekeranso kubwera ndi nzembe ndi nyama koma wina akale tiperekera kale m'malo mwathu m'malo mwake tikondwera na ambuye chifukwa cha ichi.
There are many today that have never seen the finished work of the Lord Jesus Christ. They believe that somehow by their profession they have been forgiven their sins up to the point of their believing, but now they need to go back to the law and strive to work out a life that's going to be pleasing to God. Otherwise, the death of Christ alone can't save them. That's how they see it.
Ndipo maso awo ngakhungu samazindikira ndipo amaganiza kuti angakhale zili choncho koma pepa likufunikira kuti iwo achitepo kanthu kuti akapulumuke amaona ngati palikufunikira kuti awerenge chilamulo nkuchitsatira kuti ndi zimene zikoso wapanga iwowo kuwalungamitsa ndi kukhala woyera pamaso pa mulungu anthu oterewo uthenga wabwino sadaonekere kwa iwo.
But those that the Spirit of God has taught and revealed Christ in, when you ask them, when is it that you were saved? The answer is, it's when Christ paid the debt and laid down his life. Notice how the writer to the Hebrews put it there in verse 10. It's by the which will. So that's talking about God's will. Notice, we are sanctified. That is, set apart unto holiness through the offering of the body of Jesus Christ. Notice, once for all. The writer to the Hebrews said, by the which will. When you come back here to Colossians chapter 1, and you notice in verse 19, it says, and it pleased the Father that in him, that is in the Lord Jesus Christ, should all fullness dwell. Please the Father means that it was according to the good will and pleasure of God, the Father, from all eternity, to lay up all fullness in Christ Jesus for his chosen people.
Tayeretsedwa kuti chifuniro cha mulungu chizipenje tiyeretsa akulumikizika ndi buku la Kolose 1 ujayo mu ndima yake ya 19 imene akuti pakuti kudamukomera Atate mwachifuniro chakecho kuti mwa iye chidzalo chonse chikhalire kulandoza zonse zakwaniritsidwa mu thupi lake la Mbuye wathu Yesu Khristu palibe chimene chidaperewera palibe chimene chidatsala imfa yake ijayo idakakwaniritsa zonse.
And you notice in verse 20, it says, having made peace. That means it's finished. There was a reconciliation that took place once Christ had shed his blood. And that's why it says in the second part of the verse, by him to reconcile all things unto himself. Where there's peace, there's reconciliation. where there's reconciliation, there's peace that has been made. That word reconciliation, I don't know how it's in the Chichua language, but in English it has the reconciliation. So that supposes a former state of being conciled or of being at one with God, which was lost.
Yes, that's the same very like here. We start with ku. Nchimozi mozi kunongwa usudzo kumalawi kuri mu mamba kwanti koma apa kuyamba ndi reconciliation. Mawori reconciliation akubwera mu chichewa kuti kuyanjanitsidwa. Now akamba ndi kuyanjanitsidwa zvinoda kuti poyamba tidali oyanjana naye koma tidalekana tidataika kubale kudatha sindifa kwenzi.
When were sinners previously at one with God? Well, it was when God created Adam and before the fall. But now, since the fall, all sinners in Adam are separated from God. Now when Adam and Eve fell back in the garden, there in Genesis chapter 3, they thought to be able to cover their nakedness with fig leaves. That's the works of their hands. But remember, God took off those fig leaves, and right from the beginning, he slew innocent animals, blood was shed, and he covered Adam and Eve with those skins.
Adam and Eve, asana chimwe, ubare wao dali bwino ndi Mulungu. Mboto onse tidali worunga manduwela mwa iye. Koma atango chimwa, Genesis chapter 3, Adam wadamba kutisokera yeka masamba, fuchu wafana chachirunga mshida nchokera, adamba kutifunda yeka chirungamo. Koma Mulungu ntawiyo mweyo, Adam chotisira chwa wafana chake, kupanya amayo salakwa, nyama yona mtima ndiyo rungama, kuta itengile kuchwa wafana, ambasi Adam urashifale.
So because of their sin, there was separation with God, but this, even the slaying of those animals and covering them with the skins could not reconcile them to God. That's why God chased them out of the garden and put his angels there with a flaming sword. That was not reconciliation.
Atawa ingitsa andwa dendola na kala kutari sama kala so kufabende Mulungu. Nde akamati kuyanjanitsa. Nde urada mtenga muntu obirikitsidwa uja ora ika minadari kwe kauja. Ndikumbweretsa so pafupi kuraka kale mchifuka tomake mwa Mulungu. Mawa mene amenamati kuyanjanitsa.
According to what we're reading here and throughout the New Testament, is that it's when the Lord Jesus Christ shed his blood unto death, that's when peace was made, and that's when reconciliation took place. Now that wasn't made for every single person in the world, but for those that the Father, from all eternity, purposed to save. It was there and then, in the death of the Lord Jesus Christ, that they were pardoned and that they were justified before God. Those who have been saved have been saved by the blood of the Lord Jesus Christ. It took him coming and satisfying the law and justice of God to the glory of God, and he did it. You notice it says there, having made peace in Colossians 1:20. It was an attempt to make peace, like some say, well, he died, but you still may end up going to hell anyway. No, if he paid your sin debt, that peace was made. When it says there, whether they be things in earth or things in heaven, we know that Christ's blood was not shed for angels, so it's not talking about angels. It's a way of describing that there has been full reconciliation made for those sinners for whom Christ died, whether they be in earth or those who have gone before and now are in heaven. None are there but by the blood of the Lord Jesus Christ. Now, I had hoped to be able to get further than this one verse, but we'll take this up next time to see how that reconciliation has been worked out in the lives of those for whom Christ paid the debt. And how this message of the cross is the only message which any that the Lord raises up have to preach. It's Christ and Him crucified.
Nchifage utenga wa jisomo, utenga wa mtanda. Ndutenga ukao, umene mtu amenegira kulalikira, utenga wa Yesu Christ wabashikidwa.
In verses 21 to 29, we have the testimony of the Apostle Paul of how the cross made the difference for him. He was a religious man. He was zealous for the law, but when it pleased God to reveal Christ in him, everything changed. That's why he said in Galatians 6 and verse 14, but God forbid that I should glory, notice, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and I unto the world. He had but one message, the cross of the Lord Jesus Christ.
Amen.
Galatians 6:14. And by God's grace, that's the message he's given us to preach. And I pray the Lord will continue to instill in our hearts and minds that there is no other message than that.
Amen. Kutenga wale roho ulegezira pamene popo ndipo ndiye utengo mene fetene kira kulalikira tibesho utenga wina kobosa kulalikira utenga wa Yesu Kristu wopachikidwa. Amen.
Amen.
We are so thankful to God because of the message, the last chapter you have been ended with, Galatians 6 verses 14, but God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and I unto the world. What a comfort.
Amen.
For sure, to God be all the glory and honor because of whatever he purposes and directs. So we'll sing the song Take Me As I Am in English, and which speaks about myself, never to glorify in myself. In me there is nothing that I can do in order to be glorified, but it's only in Christ and him crucified is where my glory is. Psalm number 69. Jesus, my Lord, to thee I cry. Unless thou help me, I must die. Oh, bring thy free salvation now. Take me as I am. And take me as I am. And take me as I am, my only free, Christ died for me. Oh, take me as I am, embrace I am, and fuck you. But yet for me thy blood was free, and thou hast made me what thou wilt. Take me as I am, and take me as I am. And take me as I am, my only free, Christ died for me. Oh, take me as I am. No grief I show can I make, my best resolve I only pray. Yes, save me for thine own namesake, and take me as I am. And take me as I am. And give me as I am, my only prayer, Christ died for me. Oh, take me as I am. Behold, saved by thy feet. Deal with me as thou seest in me. Thy way be good, thy welcome bring unto me our Zion. Unto me our Zion. Unto me our Zion. My only prayer, Christ died for me, unto me our Zion. Take me our Zion. Take me, my holy, holy priest, me, me, our Zion. Undilandile daiva 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 kotero 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 ite anirela baba mundi landile. Yes, take me as I am. No preparation. My best resolve, I only break. But take me as I am. Brother Ken, look to God as we are closing the service of today, this afternoon here, morning there.
Gracious Father, how unworthy we are even to hear such a message as this concerning the blood of your Son, the Lord Jesus Christ, that you shed on behalf of sinners such as we are. But to be able to not just listen to the message, but by your grace and spirit to hear this message brought home to sinful hearts that causes us to look away from ourselves, to see our lost estate before you, and to see how the Lord Jesus Christ reconciled such sinners as we are to yourself. Oh, what a glorious message it is, and how needful for our own hearts. Else we would be following after the world and following after those who still think that by the sacrifice of their hands, somehow they're gaining acceptance with you. I'm thankful, dear Father, that it has pleased you to separate us out unto yourself through your Son, the Lord Jesus Christ, and that you did not leave us to ourselves, but to learn now by your Spirit what's taught here in your Word concerning that complete, full, free, and final reconciliation and justification there at the cross. We, as Paul, declare that we glory in nothing save in him who was crucified. And so I pray for these that you've gathered, all that have been brought to listen and know that those for whom Christ paid the debt, you will in your time give ears to hear. So we commend each soul unto you, knowing that you know those that are yours. And we give you the praise, honor, and glory in our dear Savior's name. Amen.
Amen.